Amyuka Speaker wa Parliamenti eggwanga lino Thomas Tayibwa Bangirana alaze obwetaavu obw'okusitula abavubuka mu mirimu n'enkulaakulana kubanga be bakyasinze obungi kyokka ng'ate abasinga ku bo bawangalira mu mbeera mbi. Bino abyogeredde mu lukungaana lw'abakozi oluyindidde ku Serena Hotel wano masekkati g'ekibuga Kampala era nga lwakomekkerezeddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo.